Yeah. Wagwan. Fire dead. Mr. B-O-G. 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 Heaven beats. Heaven beats.
My beats. Baby.
Mr. Yaya. Girlfriend's man.
My finances. My
man. Wait, I'm a energy. Wounds is our energy. Endo be currently fight us. Holy kilo mokita mundo tai wewe.
Baida baida, you are my teramu.
Wait, I'm my lover. If I leave you lonely, omtimo kagutwala. Can I give you my love, girl? Nanyowe kwenda kubikwenda. You say follow me. Kalma lunge bainan. Tugendo kona iweweka. Tugendo kona iweweka. Bairaba niwe. Niwe. Niweka. Bairaba niwe. Niwe. Niweka. Okulisa zingizaga. Mwanzizawe zingizaga. Nomo sasi zingizaga. Mwanzizawe zingizaga. Adiwe chulera. Mali chulera. Haukuwa ebyo kungamba timbi kenga.
Oh, this has left me pain, oh, eh. Too much pain na mi heart, oh. Too much pain na mi soul, oh. All because of you. Only you, eh. All because of you. Only you,
I said you got them follow me. Kan malungi bainan. Tugendo kona iweweka. Tugendo kona iwewe. Yeah. Can I give you into my love, my girl? Niwa wekwenda iwenka. Can I give you my fire, 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 dead? Bairaba niwe, niwe, niwenka. Bairaba niwe, niwe, niwenka. Okulisa zingizaga, mwanzizawe zingizaga. Nomo sasi zingizaga. Mwanzizawe zingizaga. People jint me fire fire. Jonah Kent me fire fire.
Yeah.
Lexi UG fire fire.
Lex.
Be your power fire fire. Hey. Yeah man. Leroni mula.